Wakati kwangu ipatikani na bado kujenge wa jirani kwangu hali ni gali sina kabiz nupiga twist nipate ganji ngori ni mob struggle na bado na mahitaji pata hatu mekelewa machu ya kamshikaji no wonder at times tajuliza kwa nini aje
baba mina kupenda asanti sana baba mwokozi wangu mana mimi nini sitaona haya kusema wewe wangu na mimi
nakupenda sana
nisaidie nisaidie baba
inaweza piga look soft kenda chat but dosina
Dosina
kitu fine kuni judge na bado wesina
Wesina
so chunga vile unasema Moshene ukipewa kumbuka si mtu pea na kahewa Usishinikani jela freedom umepewa Tenda wema nenda zako sivyo ndo alisema
Baba mina kupenda sana
Nisaidie Nisaidie
Piga look soft kenda chat but dosina
Dosina
So kitu fine kuni judge na bado wesina
Wesina
So chunga vile unasema Moshene ukipewa kumbuka si mtu pea na kahewa Usishinikani jela freedom umepewa Tenda wema nenda zako sivyo ndo alisema